tubonge. Kamilia naomba tubonge. Mungu Baba we long day. Gospel time now. Oh Lord.
More music on northwesternmusic.org.
Nina wewe wa kweli katika wote ninaye ni wewe. Ananipenda kamili bila kipimo na nipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone nikupe yote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata.
Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Nimesubiri sana lini tutaonana na na.
I don't know what to do, to do. I'm waiting for you.
Nimesubiri sana lini tutaonana na na.
Rafiki wa kweli, rafiki mileli kweli.
Rafiki yangu nimempa sasa tuzo. Ana asiri zangu nyingi, sogopi mateso. Hao wapisha wanitishi na mawazo. Ninae, ninae wangu sasa misi takifujo. Nikiwa na yeye siogopi vya devil. Ademan ongeza besi na treble.
Nimtaje kama ninaimba tangazo.
Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Nimesubiri sana lini tutaonana na na.
I don't know what to do, to do. I'm waiting for you.
DJ Eric Cole, the mix.
Tubonge, Kamilia naomba tubonge. Mungu Baba wilonge. Gospel time now, oh Lord.
Joni kupe, chochote nataka. Hatuja kutana, mina kufata.
Joni kukaribishe kwangu. Joni kupikie chakula tamu. Naomba ni kuonyeshe na watoto wangu. Joni kuonyeshe baba mama wangu. Ni kuonyeshe marafiki zangu. Nami na moyo wangu.
Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Nimesubiri sana lini tutaonana na na.
I don't know what to do, to do. I'm waiting for you.
NorthwesternMusic.org.